Bayani. Yeah. Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja, nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja. Kama ajali, mie, kwako nyanga nyanga, uadali utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja, nakuja, baby nakuja. I love me, baby, na kuja. Biyani, yeah. Tonight I wanna make it romantic. Give me a smile, let me take a picture. This guy in love, me say they know if he's still a umeka mataro ona umili wangu. Baby, like it, taki, taki. If you be my lover, I'll be tati, tati. Put my hands around ya, baby, loving, loving. Kiyamasa, you know that I can't let you out. Nakuja, baby, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama chali, mire, kwako nyanga, nyanga. Udari, tafanya nilie. Walking me, oh God, nikamate, 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 kamate ya simbu wake. Baby, let me be romantic. Hatujali, we don't mind them. Navuta picha, ulivyo teacher. Mambo choro choro. Mama, bonita, bure mbomororo. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Kama ajali, mie, wako nyanga nyanga. Uodari utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja, baby nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama chali, mire, kwako nyanga, nyanga. Utari, tafanya nilie, wakini ogonya. Baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Baby, nakuja. Baby, nakuja. Yeah. Nakuja.